Hey. Hey. Whoa. Hey. Hey. Kitala in the building, hey.
Swash.
Yeah. My phone. Hey. Whoa. Whoa. Hey. Whoa. Hey. Che. Bado na dai kuvaa. Bado na dai kukaa. Maisha mazuri bala. Ila pesa ndio kuna. Pressure. 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 Bado na dai kuvaa. Bado na dai kukaa. Maisha mazuri bala. Ila pesa ndio kuna. Pressure. 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 I'm running for the money every day. I'm like, whoa. Every day on the hustle, sina time ya kudos. Isha change from family fast to money fast. No connection, you ile love. Ilisha lost. Hizo hugs, ziko cold kama ghost. Pray every day, God I open hizo doors. Suicidal ni kama nina dem kamba. Kitu mina dai hapa buda sini namba. Huko mtani wanasema swale jefo alihama bana. Chuki mingi ni kama unanijua bana. Mambo yangu nachunguza ni ya nini bana. Bado nadai kuvaa, bado nadai kukaa. Maisha mazuri bala, ila pesa ndio kuna. Pressure, pressure, pressure. Pressure, 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 pressure. Bado nadai kuvaa, bado nadai kukaa. Maisha mazuri bala, ila pesa ndio kuna. Pressure, 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 pressure. Hakuna kitu mimi naogopa kama gold diggers. Wakijua kwanza ati you're the new winner. Kama bolt, run, run, run. Toka nduki, run, run, run. Man, check all their faces now. They don't wanna see you win, wamebonda now. Na ukijaribu kusonga, wanasonga now. Watashindwa na kurada, watatupa mbao. Check out their faces now. They don't wanna see you win, wamebonda now. Na ukijaribu kusonga, watasonga now. Watashindwa na kurada, watatupa mbao.